ya love na limbigaine. Badi wa menyero moyo ne jawa jawa. Kati sabo belabdo kita koja njawe buli kiwonde kiri ukumoyo gwange. Kule teira kala wake kimuli oka ikiri nyeto banga wada wangu njini amangi. Kumaze ni wongo nyeto baby, amnotede tuluzi yanti ni wawangi. Osawe choyo ya tiwerumia, katono kendi na kako baby tiwerumia. Kumire love baby chensawa, gojimba daily in abundance.
Ni wawangi,
inalikurumia tinalikule kati wali ejesu.
Ni wawangi.
Ntaka paka uke ire tube tuwe taka. Katonda tu kwa tire kunze chensaba. Naka mere baby woka nsumbira. Nude kukusani no kandetera. Afulu lafu nja kujikuwa. Tolita doba ntina kupimira kendo. Afulu lafu nja kujikuwa olimusa. Let me give you love in abundance. Wasabi chuyo ya tewerumia. Katondo keni na koka kote werumia. Onko mire love baby chensaba. Ujimpa daily ina balance.
Ni wange,
inalikurumia tinalikule kati wali ejesu.
Ni wange, ni wange,
inalikurumia tinalikule kati wali ejesu.
Ni wange,
Ricky, touch my body. Ule jenjaba need your company. Tinalikuleka you are the one for me. Oli mumbe jomuru vili rwange. Umponyero wankona. Baby zena mfuniro kwentaka. Onote yalifuno mwalikwa. Oru vili ruwe ni your queen mother. Daddy case. Mita kunyumiro nkomere nchusemu. Ebi kunyumire vyo vyemba maseku. Tintaka kuchete tenzene juse. Mbonde kere ndi mubi uwe. Osabi chuyo ya tewerumia. Katono kenina kako tewerumia. Mungu mire love baby chensaba. Ujimpa daily ina balance.
Ni wange,
inalikurumia tinalikule kati wali ejesu.
Ni wange, ni wange,
inalikurumia tinalikule kati wali ejesu.
Ni wange,
Triple Boys again alongside Cathy Cats.